mawulira amalala banki enkulu eyeggwanga etegeeza nga bwetagenda kwongeza yadokendeeza ku makoba kwewolera banki ez'ebyobusobozi gasigale ku bitundu 9.75 ku buli 10 omwezi guno ogwokutaano. Gavana wa banki enkulu eyeggwanga Mike Atting Ego annyonnyodde nti kino kisaliddwawo oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'ebyenfuna nga bw'etambula mu nsi yonna naddala olutalo oluyinda mu mawanga aga Middle East olukosezza ebyenfuna era ne luvirako n'ebyamakusa ebimu okulabika nga bbeeyi yaabyo erinnya. Atting Ego alabudde nti bbeeyi y'abyamakusa eyinza okulinnya eyo mu maaso gye bujja mu kitundu ky'omwaka guno ekyokubiri ate oluvannyuma etereremukko. Bino agenze okubyogera nga wayamu ne bannamawulire. Wabula Dr. George Wilson Sonko akulira ebyokulondoola enkola y'emirimu mu banki enkulu ey'eggwanga yabitaddeko eddoboozi ery'Oluganda era ensonga azirambuludde bw'ati.
Gavana n'ayongerayo n'alambika nti wadde ng'okukeberezwa okwo kukoleddwa ne balaga nti mu myezi 6-12 egijja mu maaso enkyukakyuka emiwendo gy'ebintu ejja kusukka wakati mu bitundu 5 buli 10 mpaka ku bitundu 5 obutundutundu 3 buli 10 mu myezi 12 eginajja mu maaso. N'alaga nti wadde ng'ekyo kirambise bwe kityo balowooza nti ejja kujja etebenkerere n'okusukka bitundu 5 buli 10 omwaka 2027 ogunaaba awo nga gunaatera okuggwako. Balaze biki ebiyinza okwongera enkyukakyuka emirimu gy'ebintu eyo okwambuka tusinga olutalo lunaawangaala ekiseera kiwanvu okusinziira bwe balusuubira nti lunaaba lukkakkanye ekyo kiyinza okwongera ebbeeyi y'amafuta ne kyongera okuteeka akazito ku nkyukakyuka emirimu gy'ebintu.